walaal bigshaan kasoo gudbayna ayaa walaalkay baas Nairobi iyo Nairobi kasoo baxo Mandera usoo socda. Madeer meel Mandera u dhow ayaa insha allahu lagu galay oo lagu dhaawacay. Isku markii Mandera laga soo cararay diyaarad baa Mandera laga saaray, Nairobi ayaa la geeyay isbitaalka Kenyatta qaybta private-ka oo ayaa lagu admit gareeyay, waa maa la seexay. Markii insha allahu operation baa lagu soo bidiyay, tarbaa la geeyay. Muddo saddex wiis baa isbitaalka anagayga la jiray, isagoo ceynkii oon qaybayn in dhow rajaynayn inuu kul dhow bogsoona uu soo baxa ayaan anagayga shaqaala oo macal iskuul aan yahay ayaan kasoo tagay. Marka faley mihin daraas galabtii habeen horu laba saac, habeen hore laba saaca, waqti laba saaca oo habeennima ayuu go-ay. Anigana galabtii maqribkii ayaan sheekaysanay. Marka insha allahu kolleyta baa taariikh baa qoranaya, walaalkayna waa dhintay, faley baa diyaarad loogu soo qaaday polis Kenya ay leedahay Nairobi, meeshu magaalada Ramu ayaa lagu duugay.
Ibrahim, bal waxaad naga warantaa taariikhda marxuumka.
Marxuumka waa 34 jir, waa nin da-yar, iskuulka primariga oo Garissa primary school layiraha oo deegaanka Ramof ayuu dhigtay. Wuu ka baxay iskuul Sheikh Ali High School layiraha, ayuu secondary ka dhigtay, waa ka gudbay jaamacadda macalimiinta oo kuliyadda macalimiinta ayuu soo dhameeyey, shahaaduu kala soo baxay, macalinnima uu wax xirsaqay. Haddana nin deputy head teacher kuleytaba wasaarsata umarayna ayuu ku ahay magaalada Mandera iskuul layiraha Mandera Township Primary School. Marka shaqadana waa watay waqtiga isbuulada xiran yihiin Nairobi oo aadaa jaamacad akhrisanay, kol dhow inuu graduation qaataay ahayd oo waa dhamaasha gabagaba akhriska first degree bachelor of education inuu soo dhamaystay ahayd. Marka waqtiga December uu akhriska soo dhamaystay, uu soo galbanayay oo cidduu soo socday, ayaa lagu galay dhaxda baaskoodii meel elwa u dhow countiga Mandera. Marka marxuumka hal xaas iyo 4 cunug ayo kii uu weyn uu yahay 8 jir, kan u yarna oo gabar oo 2 jir aa tahay, xaaskiisana hadda waa dhalma, hata caawa iska dhali kartaa haddii Ilaahay u fudeyd.
Watay dowladda Kenya ma idinla soo xiriirtay oo arinta marxuumka iyo askiisa wax kaalmaa ma ka geysatay?
Ha, dowladda countiga isku markii macalinka emergency elwaq lagu galay, dowladda countiga Mandera musaacada inoo geysatay. Marxuumka diyaarad bay u kireeyeen oo ka duulisay Mandera, magaalada Mandera ilaa Nairobi. Nairobina dowladda dhexe national governmentka biilka isbitaalka Kenyatta waa inagu saacideen oo biilka ayagaa la wareegay. Marka shalina marxuumka anaga famili ahaan waxaan go-aan gaaray in Nairobi lagu duugo horaan, laakiin gadaalaba dowladda ay insha allahu gacan noo fidisay. Diyaarada ciidanka ay leeyihiin, ciidanka booliska ayaa noola dalbay, meeska saasaa lagu soo duuliyey. Ilaa labadii hooyadiis iyo aabihiisna waa noolyihiin, inkastoo dad yacni da-a yihiin tuulada magaalada Ramo Garissa ay degan yihiin. Insha allahu ayagan hadda way sabreen oo meeskii waa loo keenay, waa la duugiyey, atoodaa lagu duugiyey insha allahu.
Ma jira wax ballanqaada oo qoyskii ka haray lagu taageerayo oo ay dowladdu ballanqaaday?
Macalimiin ahaan anagatigayda in macalin aan yahay, gudoomiyaha macalimiinta countiga Manderana waan yahay. Hataa subaxaan macalimiin ahaan madaxdii waan fariisanay, lacag baan iska aruurin hayna. Dowladda hadda kolleytada wax dib damba ilaahay gacanta ayna soo gelinaa ma ogi, laakiin hadda wax toos oo ballanqaad eh weli, laakiin waan rajaynaynaa insha allahu inay gacan noo fidinayan, laakiin wax hadda gacanta lagu hayna ma laha insha allahu.